Nikipata do, kwa kwanza kufikiria ni wewe. Ah, ni wewe. Ai, ata nikiyomoka, kwa kwanza kufikiria ni wewe. Ai, ni wewe. Unanichanganya, ai, na kupenda ulivyo, jinsi ulivyo. Unanivumilia sana, nikikosa unanipa motisha, nipa motisha. Ni heri nikose upate, nikose upate, ni heri nikose upate. Wewe mama wewe, ni heri nikose upate, nikose upate, ni heri nikose upate. Wewe mama, wewe mama, oh mama, mama, nakupenda mama, mama, oh mama, mama, nakupenda mama.
Tunidu wa warekto, deshan wa barejo, kalbigan han mideno. Chalkan an foreno dunidu wawarecho deshan wabarecho chalkan an foreno kalbigan an mideno. You know I love only you, be like when you say I love you too. Baby you know don't you any kama marmo nafteida inala sheida.
Unanivumilia sana, nikikoso nanipa motisha, nipa motisha. Mama, oh mama, mama, nakupenda mama, mama, oh mama, mama, nakupenda mama.
You know I love only you, be like when you say I love you too. Baby, you know don't you any kama marmo nafteida inala sheida. You know I love only you, be like when you say I love you too. Baby, you know don't you any kama marmo nafteida inala sheida.
Mr. Seed again, Nalil Balil. It's a Kenya-Somalia connection, yeah.